chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu.
Victor Bande, you say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me
scratcher. Ite bazenga dadi.
Na huku chini nimebeba kitu kipi.
Ai, nyonya.
Tutamu ntakosate kulamu.
Na mnyunyuzi ya maji, na mnyunyuzi ya maji. Kakunji, kaminyunji, nyonyo tiki, stick iko steady.
Kirungu adi abenki tanda, na jamini yani nangubi ya njugu.
Minifisi na surumi ya takile,
sinolo baya wacha kushanga.
Wewe ni mustarabu kaka.
Imeweza na kakienda basi enda na. Imeweza na ukibebwa basi bebwa na.
Kimeja mangoto na yote yopa na lock tena piga goto san big wala lock kupaka na joto napenda hizo ma na nilenga na umevai luku tu na dai wife geja na zuku tu na kudm wala una dai nugu tu ukipita ngawe wacha juju boy child shara usha dudu tu sponsor shara usha jodu tu na kudm wala una dai nugu tu.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Tunataka nadhani. Mindo dunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwandane, na baki ndane kwandane, ati kwandane, na baki ndane kwandane.
Hey, tuna step na te inakam, tuna left na fia nakam. Gonga sana tia itakam, na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga, nyonyi bongi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Nezaisha kwa hivyo itisha. Kiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi idhisha. kisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha. Miezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane. Yate kwandane, na baki ndane kwandane.
Bazu, big man, bazu.
Nisei letna
Nadia. Viki Panda.
Kuru kushukara kasha kuru kukung kung kung. Bezi lako limeni kumika kutu. Limeni shikani nesema tumasutu. Karibia chapter na nipigia mabutu. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu.
Nisei letna
Nadia. Viki Panda.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Bezi lako limeni kumika kutu. Limeni shikani nesema tumasutu. Karibia chapter na nipige mabutu. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu.
Siwezi kukatana kupenda, na bado na amini siwezi kukutenda. Kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukuta expanda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kulika jana. Ata uliza mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi nikubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi nikubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Bezi lako limeni kumika kutu. Limeni shikani nesema tumasutu. Karibia chapter na nipige mabutu. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga. Ntakanya na wendo, ntakanya raga.
I want you boy, with the ghetto loving. It's not there that you say you be wanting. Need a Kenya, need a Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, siji wezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi nani kupenda tuki cheesy. Kukufota fota tuku kama mbuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venya wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye kapa wa, wanarara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Penzi lako limeni kumika kutu. Limeni shikani nesema tumasutu. Karibia chapter na nipige mabutu. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa.
Hello, Eloi, mashada fangi gani Kamande wakio itaipa gospel hewani Mtoto wa mama before tonze ni naswali Kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli Genge ni mgenge for real Na njege ni njege for real Kasha ibox life mina jona ni feel Tijai towa tail na mikuli wana get
Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana, sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana, sasa ni hangover
Young priest, nasikia unaito Duke sinwa zing, batu sikia tunagabaha Tukani jing, zimeshika marakatha Labda neche mtuma, nikaseti kwanza wata Labda neche pupa, nikateme kwanza shata Labda neche chingri Nisitupe kwanza rada Ama nikateke wale sizwa ibada
Kuna matame atamani chana
Ae, kuchana
Temptations kiu ya dhyanga
Ae, ya dhyanga
Injili yangu inapingwa sana
Ae, inapingwa sana
Wakini cheki na odi wa muranga
Ae,
Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana, sasa
Mbona holy water nikashika ja Warasta wote kweli wameumbwa na saja Holy communion wezi letanga na jag Ex wangu sema ati lado meni dump Da, da, labda uko dan Ba, ba, labda niko ba Nikudokia juu, labda niko bank Ilumi sema ati labda isasha bank Gun, gun, uskini na gun Juleo mtu anauliza kama ata ban Bang, bang, washa washa bang Bang, bang, washa washa bang
Siti lide, lipua duta Limana bunduki, limana bunduki Siti lide, lipua duta Limana bunduki, limana bunduki
Pum pum pum, pum pum pum
yeah.
Oyo boys anapenda pum pum
yeah.
Chum chum chum,
uh-huh.
chum chum chum
yeah.
First date anataka kuni chum
uh-huh.
Anasema nanitaka so soon
yeah.
Ananipenda venye mtoyu penda cartoon
uh-huh.
Nimemtambua wa squeeze mina mwita tycoon
yeah.
Alianza kula vitu uh-huh. tangu akiwa class 2
yeah. uh-huh.
Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon
yeah.
Mpaka za babu, uh-huh. acha ni come through
yeah.
Acha ni kaejuni kupe uh-huh. vitu feel good Heshimo
uh-huh.
inameza msumari
uh-huh.
So tulia urelax usijali
yeah.
Nga usimwage uhai Nataka ufeel nika unazirai Kabla ufike saka kangwai Ukisha rudi mtawe jidai Pongi na mwai Taro hudai
Seti ride, lipua duta Limana bunduki, limana bunduki Seti ride, lipua duta Limana bunduki, limana bunduki Bagora bado ni magical Imenyonga ties, imeenda shule Ka empress ina dizon Kafupike bama ndo chuma ifike mwisho ai. Ni ile idhab ya kuchotana Kunyonyana na kunyanduana Yo kiseki na kubafua Nanga so good, itabidi tumenya kuwa kurarua Yani kakana kene Denya kaya kubindu kalange senje Kama njire baruti ya betalu jembe Denya kaya kubindu shikongo shene Nanga so good, punyeto ni taida Ma standby na wapeleka machoma Umwana nyambiranga pumzi mubaika Fufu, 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 fufu Seti ride, lipua duta Limana bunduki, limana bunduki Seti ride, lipua duta
Tina chocho utakepo utati Ngoma noma nide bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Ah, eh, e o u Wido waga bad boy tangu class 2 Ah, eh, e o u Ah, eh, eh, e o u Wido waga bad tangu class 2 Ah, eh, E-O-U
bad boy tangu class 2 nikiwa form 2 tekana kwa lupi nsi akanipea panu wati nioshe staff room jaribu vile utaeza boro usidoze mapema alafu after match ufike kitong kwa meza kecha ni mabati basi kelele sitaki fimbo jones ito hata itoshei kwa kaki vile ngomo inachuna wache isonge karuma moshi ndani ya medula kasi fila saunya kani ganji misi nasi mtakuteka tuna luga kani sura we huna jo misi jali ntakukumba chingiza yotako dogo dogo na doido landia tinge keja ntakuingiza tana diro brida utero wa kenyamu na mastingo yoni nyonya sana menigoza vikingo
chuma sana hapo utatekwa mami si atina chocho utatekwa utati goma noma ni tebazenga dadi naifanya vi easy rahisi nani easy kama dore mi dore mi dore mi dore mi kama dore mi dore mi dore mi dore mi
nilianza kukutana nikiwa class 2 nilianza kutumia madre F2 pigia jet li pigia Jackie Chan bana wambi leo tuna mbugi ya kurombo sana
wacha ni kulambe lambe wacha ni kukembe kembe Alejandro Morio Anzenza mana kwanza mto wakutu ndani ya venda 69 missionary na whichever whatever however and whenever mini fisi na surumi ata kilema ngwati na icheki ndani ya cinema najua safe days zako za kalenda come come hebu mwaga tena nilikuwa jiga lota mia Mandela Alejandro yo, Zadi Fadela
chunga sana hapo utatekwa mami via kina chocho utatekwa utati goma noma ni tebazenga dadi naifanya vi easy rahisi nani easy kama do re mi do re mi do re mi do re mi
kuna kitu nimependa kila mahali ni uenda kitu kinibamba nimependa nikujaribu tone pato kitaweza cheki simependa kabana joki zitoka vilo zitoka nfanya hadi natoka cheki kwanza kundoso nfanya jasho inatoka asia kuzitoka bila takuniogopa si uli ni show me utawai nitoka Atangunguka muta kukini kota so Wind that booty baby, wind that booty Suna jona penda yako do some bully Wind that booty baby, wind that booty Suna jona penda yako do some bully Duene, tondo sama, tondo sa Tondo sama, tondo sa Tondo sama, tondo sa Wind that booty baby, wind that booty Nego sisi kambi flani niko fiti yo Nimi sari kuzendika niko studio Sa wengine zimeshika ziko fiti yo Kina isende sana hadi nguare yo Kofiti semu radio Kuna tungu na tuko fiti tuko sawa yo Akuna jirani anadai mpango kando yo Ake nadai ni mdondowe kama indi yo Nizi shike nizi jape baka zilale yo Kawa mware doka ani sema ngori yo Nasi sako sini mrembo siyo sware yo Anama haka yo ni bamba yo ni mata yo Kutoka jana hadi leo mi umtaka yo Taka yo, taka yo Taka 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 yo 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 Nizidro eh
Super kwa get, anadai java the debt Ninadai kumarinet Super kwa get, anadai java the debt Ninadai kumarinet Super kwa get, anadai java the debt Ninadai kumarinet Super kwa get, anadai java the debt Ninadai kumarinet Inaeza waka sana Jing jing tukisonga tangu chano The painting wana puriro kijano Tukifonga na idha Una songa na idha Taona na maida Inawaka na idha Amebeba mabida How you doing Aisha? That the way you love the way you
Oya kila mtu bahali yake bahali yake Waria Kama si kontani basi nipate kwenye ba Kwetu hewa stika ilipuliza ni ba Kachumbari chapa kolia smoke ndani ya ban Kisha moshi mbili niko iron kala kaniban Digi dam zulu black utadak Bash na mangoko wana behave kama duck Bash sayanda unezo sisi tumdak Sasi tingisha tingisha mawolo lilo we muderu moborino Mogi kimunyoski mpaka maalbino Kakipaka makeup kana kamladino
Inaeza waka sana Jing jing tukisonga tangu chano The painting wana put it on kichano Tukisonga na idha Tunasonga na idha Tauna na maidha Inawaka na idha Amebeba mabida
Alright, shashina bad Chesana nare majama Shashina bad Chesana rada majama Shashina bad Chesana nare majama Shashina bad
shashina bando Chesa na rada majama
Kistonga na idhani mkala Na wakanyaga kanyaga na akala We ni kipara na unapara Tumeoga na unanuka chara Wana space sheet na excel Positive vibe ndo katel Only the few ananitet Fuko mandovu na jiset Blacks, chaba na kikega
Kuna esa waka sana Ting ting tukisunga tangu chana The painting wanna put it on the chana Tukisunga na idha Tukisunga na idha
Mora, amepiga tu manduru Mora, amepiga tu manduru Enda miti, cheza anda 18 Ulani kamiti, upige maviti Uko mkuru, kuna maguru Alienda, akafungua migu
Napenda yo sticky kipisa Ukifika ni bikini, not bike Na stack hizi store, unava panty liner Kitu black stack ipuya China na kenga Aga zina tosha na tesa kicheka Jegi zina bonda nkiteka Staki dog style Nisi bumbwa Leta body kama mpige kichuma Iyo za kipuma Kipige yo kuma Kicho tu kasha sema na uma Shika mpaka ti akitira dagani Nindo catalyst niko job leta fani Kame sweta she give in the ani Na finya katoto kati nikitinga Kako fiti but lazima iyo kinga
Mora Amepiga tu manduru Mora amepiga tu manduru Enda miti, cheza anda 18 Ulandi kamiti, upigo maviti Uko mkuru, kuna maguru Alienda akafungua migu
For play nili achia kiwanja Nipe zigo kautaki unawacha Nina merisa shana kina wanja Ama ngoko wote tawachapa Bende kejani na debe ama Wabebe tracks a hitman cut Ukitua kusisau ukafat Mkongojo shiko fimbo kikongojo Sokojo ninaweka kisokoto Na mashash tuzi sokote Zikishika bend down niku okote Ni mange usta wafinya mkiwa wote Hagarifi taki mtoto yeyote Wilbara tuko enzi za opote Vitu dry akistaki vitu wote Style up
Nisi mwoto ora Amepiga tu maduru
Pretty pretty girl anapendwa na mashidadi Pretty pretty girl anapendwa na mashidadi Pretty pretty girl anapendwa na mashidadi Pretty pretty girl anapendwa na mashidadi
Scratcher Reza Indo paka waradi wanapendanga maboza Mamushi za matire zote ni kama aroma Ikikamu kama yeng tumechaza kakibo Mama sponyo wakibleki wana watoka madola Idem kina dindandai kina takangwai Kive haizi kina saka na kudara mami Takatoto malisafi utadai kukakema Six number nine dio single Canada Seki shake yon dinanda nindani ya kamini Amini usiamini utabati umechizu Kata mkua mebeba Face wameweza Kuzamisha down do mishoni wanapenda pretty girl Yendo criminal Hakika na vibe unapoteza nga sigi Noma time zikikamu Unajipata uko kritiko kuforo Na baki umetoka ukijipito Blazo club wanapenda gaza Wanakata mizinga kwa kero Blazo club wanapenda gaza Wanakata mizinga kwa kero
The boy please
Ipa mashada na anza za kalulu Dime super vanata ni check na katulu Na pia usiletenge usipoko toka mulu Niherozi mama dam shika Kwa mpunyu Nyongi nyongi penga kazi ya kidongi Na dogi dogi akibaka itambogi Super odi odi ebu fungu wa kikonji Super sini river whisky wachie kichoki Lena kani chichi na mshiki ya kipoti Wokitoki nikorada ya kiwoji Kierere kama supu ya malengi Kuna vle vajo anaeza kosa nyege
First of all nimelana kibenga Leo mtarondo wajenda First of all nimelana kibenga Leo mtarondo wajenda Nime mteki pale tawame jibeba Tunga hiyo mtaro itakumeza Kila day anajileta Anashinda kwangu na nachali ukotika Ukwithi na x-ray washatuhua Leta malini jichome tukifua
Nikuchimba kuchimba mtaro Nikuchimba kuchimba mtaro Nikuchimba kuchimba mtaro Apige nduru kwa matadi kwao Nikuchimba kuchimba mtaro Nikuchimba kuchimba mtaro Nikuchimba kuchimba mtaro Apige nduru kwa matadi kwao
Tangu matako nasikia unasakwa Hii ngoma ikidrop wa tamaka Hii ni genje, hii ni mboya, hii ni foya Nilipatch buda boss Sijali mini rate, sijali mini fake Kuchai Johnny Mess Nime mada, nime colors, nime take na hii beat Nime take na hii beat
Njilubenga na ita transformer. Julimbao lafu ikakuwa chuma. Na already yako wete ni chura. Toka umoso na ipiga bila huruma. Mtaro bigi lakini ye ni kijiti. Ali hata cut ndia akuja pewe miti. Tangu matako bado chifa na nisaka. Na kani pets miucheza tunapaka.
Ni kuchimba kuchimba mtaro. Kuchimba kuchimba mtaro.
Oh yeah.
Kuchimba kuchimba mtaro.
Ata ukwe mtamu aje wezi jikula.
Apige nduru kwa matadi kwao. Kuchimba kuchimba mtaro.
Peana, peana.
Kuchimba kuchimba mtaro.
Veana yo kito.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu kutu kutu.
Zao zao zigi zao zao. Kam kam nikupe tuki nyao nyao. Wow wow kusema kweli nimemba. Miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. When he old school car inheritance. Unatocho bado na mashenani rants. When he old school car inheritance. Unatocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu.
Wani maliza. Dada, dada, wani chizisha. Kichwa mbani memea pembe. Mauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kuete. Pum pum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Suramba na toa teke.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Rumors ilianza. Alejandro na Trey Songz ni mabrada. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tunastretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini sexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atendozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana kaimingi mangoko wa mebleki. Nimetokia kisosi na madeni. Ukuta yangu ni mapenti za majeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu.
Akakanguna ni kamali yao maremari. Nikamali yao maremari. Akakanguna ni kangale yao shashamane. Kangale au shashamane. Aka kanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Aka kanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumale. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela nukwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
Shafashi na mbosho.
Nyeke man
Nyelete kigosho.
Nyeke man
Karedi la shoro.
Nyeke man. Nyeke man.
Aka kanguna ni kamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Aka kanguna ni kangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Aka kanguna ni kamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Aka kanguna ni kangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako machan madawa wana shashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katika kisale. Adam na Hawa pale pale pale. Adam na Hawa pale Eden. Adam na Hawa pale Eden. Wako matan madawa wanatashangale. Wamechikuwa na chana shindo kule gani. Na kuna nyoka na mwonyesha kule katikati sare. Staki noma hii chakula ni ngori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyakusare siku mara.
Daktari mboki seki monyoski nani bo shina ba shina ili ya mose
Yeke man
Shafa shina bosho
Yeke man
Nyendele teki gosho
Yeke man
Karedi la shoro
Yeke man Yeke man
Akakanguna ni kamali ya omare mare Ni kamali ya omare mare Akakanguna ni kangale ya ushasha mane Ni kangale ya ushasha mane Akakanguna ni kamali ya omare mare Ni kamali ya omare mare Akakanguna ni kangale ya ushasha mane
Mbara kabisa ndo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisho na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Nima bambu buwazi na bambuka Nima bambu buwazi na bambuka Nokilia machozi panguza Nokilia machozi panguza
Adi choko chrada gane
Dada kamata, sista kata Chuna chuna fuzi kutunia melkata Dada kamata, sista kata Makejani tukisikira DJ kata
Mame ya nyap kijijini Wakomi wasomi adi majini Mashoshe mafiat wakudukani D King Ping Toka sauti, kuna nyisha damu mabatini Magalde mwako jumi chini Maboybe mwako chini ita kwa karing Ari Ding ding
Mdara kabisa ndo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisho na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa
Tura tura anataka tukupigwa veshwa Pura pura kipa anadai tu Vanessa Pura pura anapiga tu bila chesa Tura sura ananajune memteka Na kokota kipongi Ninachota adipodi Teki vile kana soka inasongi Minateka tu kati njoki
Nyap 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 wo Tandika 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 ki nyap 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 wo Tandika 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 ki nyap nyap Nani ya lo, nani ya lo Landan ya lo, nani ya lo Landan ya lo, nani ya lo Landan ya lo, nani ya lo
Namjara kapisa ndo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchikie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisho na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa
Afande we apa kuna kurutu Ayaya na anakutu apa mwe Ndakulia mutu Dogo dogo ndakulia mututu Nge usoke ape yo ni tabu Kana nyege staki masahibu Kani miss missi misahibu Kana hanza mtuende taratibu
Nima bambu buwazi na bambuka Nima bambu buwazi na bambuka Nokilia machozi panguza Nokilia machozi panguza
Na mtara kabisa ndo ni mtuwe joto
Ala, kwani weni ngeuso kidomo Ala, usha niletea tumu domo Ala, nilikuteka kimangoto Nadhani ni vajo, kumbe niliokota poko Akili liagwembe selipenda dudu Nakadra istati ya patiwe mudu Nakana liya kutu siya patiwe munju
Sasa ex, chaniyo Akisa utia kubwana adi unimaliza Ikiza ibiza, mama mapiza Baridi ya priza, suna majira Mapunyeto sasa akikara pingiza Singo frani Kwenye miujiza sunapenda Tony kani sina Tony kani sina
Pasi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika pasi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu Minataka ni kukembe mama Kuna vile unanipa tama Wacha nishike jegi yako kwa mate Ntainyonya tukifika kubaa
Niko na mamili, itakina mili Waka mkutach mwili, na wapewe mbili Nikicheki madem na geuka mikafiri Sisiri no surrender mi albashiri Msupa soba, na miko maji Achangu busengoza pia kuwe maji Ashala liye shoulder, nepiga rosafi Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji Kwamba na umbanga kanabi Lakini nikipewa na ipiga kama G Kawa toto tunaisabu ABC Msupata kusonga amekuwa matu kwa D
Pasi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika pasi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu
kufika mwisho nilipiga niko inange natakia pungi simetulie doi pangu imefogoda makina iko kidale doi daru kachokoza bodongo itabakini wa ulambe eh lady kalimuti na domani na bakoza mitani muzi toa ndani ngani na doboza fogoda na karaim skim kali domana nasikia nikani ko beach kwa bahari ah napenda keki za kijito cha nagashi jukila siku nasikia galas majomi ni party taka party ni party na party na party party domano nasikia mistari zangu ni posh posh
DJ Scratcher 254 Follow him on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Scratcher
254 Hey, what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time. About to take a Jillian Boy, boy, all the way up in the club. So, Magic, Magic, stop this
Magic's
shit.
Magic's anger on the beat.
Chaniyo, nasikipei nyama, nakikidai nyama Kwaza msupa kaza kunyi aputai nama Nasakatei nama, sikatai mama Loka mari mcheza rungu aputai tana goma Na kukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki, koma Na kukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki,
chongo
Iko matao
Na minataka
Chodora sasa ha!
Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada Marathoni lazima atangada Serimala so na ipiga randa Simi ni kaza na ikula kwa veranda Nipe head ya nijome make mind Funga mlango sika one time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na wacha stripes tatu adidas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Shikili hapo vile mse anataka Sauti nasikia tu ni ya upaka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shabu hebu inyambie
Nasikipei nyama, nakikidai nyama Kwaza msupa kaza kunyi aputai nama Nasakatei nama, sikatai mama Loka mari mcheza rungu aputai tana goma Na kukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki, koma Na kukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki,
chongo
Iko matao
Na minataka
Nyoka nyoka Chodora sasa Enga enga
Nyoka ya shaba
Check mimi ni pedi Wa mapedi Napenda minji Minji
Scratcher
Mimi ni pedi Wa mapedi Napenda minji Big Napenda minji Mahaga big big Napenda minji Mimi ni pedi Wa mapedi Mimi ni pedi Mimi ni pedi, yeah. wa mapedi Napenda minji, mahaga bigi Kitu napiga kuni kuni hadi kutwa Sema fuckboy, yeah. kucheza chini Na huku chini nimebeba kitu bigi Wana ogopa, yeah. mini kafiri Nisha idhombota wangoi akachizi
I was the first motherfucker to hear this
Niko kwa sauna, na nimewasha loud Tuko zile area nyimwezi kukwa allowed Tuko tire na mangyoswa na marasa round VIP zile area zinanga ma crowd PCTID, bado niko around Kukubwa sana utadhani ni madharao Niko ukuruwa kana nararuwa mara Jikado pita na fence ruka mawai Niajika mene Kam ni kukiz hisi kameme Kam natla kibe sina kirende
Slete kirende
Nasikipe inyama, nakikite inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Loka mari mcheza rungu aputa itana goma Na kukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki, koma Na kukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na ikuliki
Chongo
Niko matao
Na minataka
Chodora sasa
Ha!
Nyoka ya shaba
Napiga shasha depili na toboga Nikipiga mashot minasikia kukunyonya Nasita mind huyu mangiu minyonga Nikushike matai manze manzi unaboga
Asha mwaka nasitika kwa dani Zumarone mingi na nai nai Yadi mange nataka lazima ni bai nai Zwa kuna kitu na baya taka maya nai nai
So baby basi tandika tandika Mami tandika tandika wetu tandika tandika Kitandani minaka mkui tandika tandika Mite tandika tandika mite tandika tandika Nika mami nimejam basi tandika tandika Mami tandika tandika wetu tandika tandika Kitandani minaka mkui tandika tandika Mite tandika tandika mite tandika tandika Nika mami nimejam jam jam jam
And I'ma get it right She play with it cause
I'm a boss and I'm a get it tight. Hide, right, cause I'ma get you fried. You love your life, wanna be friends, I don't mess with my mind. Melele, I'm standing, I beg, don't you threaten my life. No, yes, she's on my feet, to a heady face. Don't be wasting my time, I come out, where's it? I'm out, you see them, I see my mind. I come out, where's it? I'm out, you see, guess I'm best, I guess I'm not. Ashali,
why, when you start to run, I mean, I'm thinking of you, son, I got my tuna, I mean, I'm not right, why, no mini boss, man, you don't need a run, I mean, Colombo, Casa da Mecan, Zimeshika, London, Namro, Rotaki Nikusoto, Napoleoto, Wanakulamboto,
Chupa glass in Chupa Kuchupa, Nangoma Kigonga, Minachesa Naduta, Goma Nikazi, Tuliza, your pupa, Panguza Kamasi, Namikuzina Tupa, Chesa Nayo Pit, Doski, Kadoba, Nawalo Bongashi, Tolewa Kujichocha, Lyrics Bila Haya, Noi Yakomoja, Unaka, Panga, Kai Kusina Gongwa. Toa shada na uwashe kamoja. Macho ziwe kalat sana tena kwa muda. Wanacheza na mangongo tumejaza wa super. Biga pinga rola hita watesa kwa bukla. Unataka ngoma zi ama ngoma kama hii. Ngoma kama hii ngoma zi zi zi. Unataka ngoma zi ama ngoma kama hii. Ngoma kama hii ngoma zi zi zi. Sani
yoke mbiti minaida inajeke pa masubaru ni mingi na dai mlai. Lazima jwe nataka lazima ni wa imlai. So kuna kitu na waya taka maya na idai. So mbibu sitani kutani kuma pito ni
wakali wa ya ya.
Watchman and Moto, as a woman, Kote kote, kote kote, chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote, jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote, chafua sin tukifika kote kote.
Simu wache ni waroge hadi shoke, kuweni wapole na mtoboke mini master roots zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote, na jumpstart kile na majama kama forte, itabidi wao koke. Water to wine hang down, quarter to nine man down, bow down, nisho nani ana run town, kutoka downtown.
Watch ya jira on this big one dolly. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sin tukifika kote kuote.
Kali noti na die ni okote. Kani noti si die mini sote. Kafunga misi fikishi fote. Ukija switsa nipote best choche. Nina dema la die die. Kwa ndai iko nini tuno vai vai. Mangwae nana kutu nyege full full. Walai operation kuja fuo. Iko nini my guy
Sidai tuka haba sidai wakukinda. Nadai tuka moja kazuri ntakalinda. No wanda niko bukla vismart na wawinda. Na bado tutalanta kimsword mina imba. Waliona na omoka wakaanza kukachuki. Jura pinga tumaluku lakini sipiki suti. Nateka dim yako maeria na kula pusi. Alafu badeng na kapangia harusi.
Watch ya jira on this big one dolly. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sin tukifika kote kuote.
Soso, soso, wata bonga ngoso. Soso, soso, zile za orosho. Shosho punani, iko kwa soko. Ina mali, neseti kwa mbosho. From ya kanjing, juta oniko kanjing. Mina kiting, judawa iko kwa jing. Seti kitilnde, uwashe tukisini.
How are you, sir?
Do
kwa daro mindo chopi na mindo wanakopi mistari wanatema buda sahi hazidoshi wa super wao bote bote na wapiga doshi mastingo zote zote aditowe moshi mitoka gaga yolenda siju kupiga hodi nipati hapo masimba jaba beska ndo na rodi na mbogi nishi ya wokovu la Jehova wanyonyi choche na koko ni mandole ya kinoji
watiaji round this kukwa ndole kialisi ziteka na kwa choche chicha kuwa sintu kifika na nikuote toka east west north hadi south eh.
Magic anger on the beat. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama saba mora. Natupa juka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mokorina wena uzaji shada. Kidole mkorina weneza kishada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwans Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka mto yuwa kambu Yeni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikazi ya ndugu Hapa kuna tunahaga ni kulie kinugu Mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu Kaiwezi pia unazanaji si makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Tup tup na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uwa Dizan mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Natupa juka sita na ma Makada shankati swako ja Mkori na wena uzaki shada Kidole mkori na wena uzaki shada Niko hae na sizime yongwae Hapa kondaye kuna nuka njoti wae Ikuseke neza washa tiringaye Ani chafu ni mtaro yani dark inside Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka washe shada Kakaleta nari Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Kitinge kike kitinge titikika Getting a TTK, getting a GK, getting a TTK, getting a TTK.
Six inch got deep, me nataka mo. When you're going to kusalimia, shikamo.
a breakfast to sanity. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, the raving was time na move, was safe for Cardi. Masani, a breakfast to sanity. Short on seat, console, Nashinsky. Nick exalerate, console, wafiki. By a mean, a quag of cheeky. Have a banana, Nico, cause your partner pick me. 21st, I'm a slowly. Wapi dance move if you know me. Tanga mka usi sleki. Sifo mzu kuzaka kila wiki. Oya, 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 oya. Kame shika washa fire. Wata hepa, wata guaya. Ilisha wa show me mambo mbaya. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbean west day. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, jimshani ki. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbean west day. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, jimshani ki.
Haya, haya, nimekuja kwenye mic. Mina tesa, nina hype. Niko chingu, niko high. Nina vela, zina die. Nime sani, falify. Nukidai joku, nyanya, niambia mtaku. Pidi wangu pale, ndungo joa, pendi joku chai. Anapenda joku, saka, anapenda money fine. Anapenda vitu fine, pia wale wamevai. Kila siku kwenye shedi, tukidai joku rise. Mina sikia mkoba wangu, anadai goodbye. Anadai good vibes. Nime mada, nime kalas, vasi yangu, ime die. Imeisha, ime die.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbean west day. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, jumshani ki. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbean west day. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, jumshani ki.
Free yourself, jiachilie. Weka lika mamtilie. Ile
kiuna shikilie. Ukimalda na ilaja. Nimecheki wengi wakikamu wakigo. Wakijaribu kushindana na king of flow. Tumeshika makanji, tumeshika dough. Ukiwa kinduka kuna kitu ukubau. Amtupe makanji ya tupigi show. Kanite ina maji ya tutakimo. Ligi yako ni gani mimi niko so. Nifrasha mekampu wa bamba na Picasso.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbean west day. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, jimshani ki. Short and brief, no wasting time here.
Monkey, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki skanki. Mwashi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo staki ya kota. Katanisha iyo staki ramba saka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo staki ya kota. Katanisha iyo staki ramba saka.
Deni project tento wa deka. Pata mi base, pata na mapaka. Ni mapanya tuko busy tukisaka. Izo panya root leo tutafieka. Nika sport kwenye club kakibanju. Body fine nika wine kame kwatu. Kume kuka cheki nika bantu. Haka penny high heels like low shoes. Kwa keni mari bitch yo want to. Nika wacha kame peki kwa ni I feel.
Mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mseke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki ya kota. Katanisha iyo steki rombo saka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo steki ya kota. Katanisha iyo steki rombo saka.
Buda ombulu ombululu. Nikireta buru panga kama kunguru. Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishasi na ngeso ni kinyaru. Mbona mnanigudhura kwa ndoto. Misha kido kijana wa machoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroya ni nambogi utaka potko. Chapandisha turi ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mwge die pewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko.
Harukido waga. Mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mseke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo staki ya kota. Katanisha iyo staki ya kota.
Mikono rusha, dunda dunda, dunda dunda. Leo ni lazima niende dunda.
niko kona roga siwezi fika form nikiingia mnasonga piki piki ponki ana dai bongi misi dai form pitisha tu hiyo nyongi dinga linga ling by me a revealing me to murder I got the thing my cola baby sema kumbi machine nini sumu ka ujui say what do you mean
dunda 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 leo ni lazima nende dunda dunda gusa 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 napenda baby vilo na ni gusa gusa rusha 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 Ezo mikono rusha dunda 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 leo ni lazima niende dunda dunda
chani kimbijwa namba ukikunja jaba bila bate chana ingali mbiji chupa ya magale na ndimu mbiji mbiji thamos na mamaji keg na matage new drop and a band and ya title's got gear uki dance boko bina uki dance when nipe burn shot shot miku dance kuna dice wala jona viding viding kuna ndeve na manyege na kudigi digi dukudu bila kudu tena bidi bidi Kilembes kinyembes na kikata mikiwembe Kilalos kinembes na kichimba na kijembe Dunda dada dunda dada dunda dada ah ah Dunda kaka dunda kaka dunda kaka ah ah Dunda dada dunda dada dunda dada ah ah Dunda kaka dunda kaka dunda kaka ah ah
Dunda dunda ah dunda dada Leo ni lazima nese dunda dada Gusa gusa ah gusa gusa Atamina baby velo na ni gusa gusa
Call me nana, nana is better I just wanna make everything look smarter I wanna murder until you call me mama 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 I can make you call me mama mama I can make you call me mama mama let me call you daddy we do some daddy you look so yummy yummy hi mommy I love the way this boy bam 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 me come and check this girl that you bam me oh no I know bend down low go down low one two twist on the floor when you are west do some jiggle jiggle drop calypso Regreso, ligueso, tipi, 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 to. Dunda, 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 tenda na migu, dunda, tukatoko na migu, dunda, dunda, dunda,
Leta motion and limo na uleta vikombe Kwa nyagi kibao mataska ni pombe Na ulete sigara na shada ni chombe Na ulete kithati ongeza mavikombe
Kombe kombe ongeza mavikombe Kombe kombe ongeza mavikombe Kombe kombe ongeza mavikombe Viko viko
Zeti diaba na itambu wa kizeshi Uki mada chengio itakuwa kesi Itaka yote si awanyeshe zaimenti Wakijuwa ngori tuta itahadi jeshi Wali namba gaitina Sai wanajuwa ngoma zangu na madina Toka karatina nilisare hizo shisha Bugi niko nayo ni ya zero tumatisha Ya shisha neno na hubiri kama prita Kita rada tutasoma wakifika Kisha ngale tutawasha zikishika Itisha pigo tiki jack nitalipa Leta moshi na nimu na uleta vikombe Konyagi kibao mataska ni pombe Na ulete sigara na shada ni chome Na ulete kizati ongeza mavikombe
Kombe kombe ongeza mavikombe Kombe kombe ongeza mavikombe Kombe kombe ongeza mavikombe Viko viko
Leta vikombe na kishada ni chome Vito wa home mbugi yote ya bombe Leta salome hiyo rada tuwashe Wache nizime ndo watoto wasome Huku moto wako mi upendo na mabibis Vila wameiva utasari ya derimis Mpige mavikombe akunyonyeshe majiki Nusitoe meno hini chumia mapidi Nataka tunilewe nioko tukumitaru Nataka zikishika zikushike tende nalu Nataka tukunyonya maziwa ni anyaye Kwa baibu nilikuanga ule pidi wa mazaya
Aje, leta moshi na limu na ulete vikombe Konyagi Gibao mataska ni pombe na ulete sigara na shada ni chome na ulete kidhati ongeza mavikombe
kombe kombe ongeza mavikombe kombe kombe ongeza mavikombe kombe kombe ongeza mavikombe viko viko
Sezi sarengale shada majaba Sezi toka rasta ndo nikuwe pasta Sezi toka manzi yangu nikahaba Sezi chapa kitu kaya toi fasta Kalma nulo potos kumdomo Big things ngoma zetu ni viboko Leta jasi le kikombe kidogo Washa shazi le puke hadi moro Pewa jack na kishash niko rada Kwa wolenje ni matawi tuza jaba Silo mbuki yote ni matawa Silo mbuki yote iko waba kama kawa
Roland, dogo gio Ndogo gyo ya kwa Ndogo gyo Na leo niko zapa Ndogo gyo Ndogo gyo ya kwa Ndogo gyo Na leo niko zapa
DJ Jones
Bogi genje
Mkoko Genje ni mwaya
Mkoko
Genje ni mwaya
Na full on the beat
kwa mkoba usikaeke. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Kwa mkoba usikaeke. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Kwa msupa na kathombota. Nishika akavua andi doja. Nazigonga anadai akingoja. Nazigonga anadai staki moja. Minororo namba saba. Miufunga dute zote ya diguata. Alibamba akatupa adiraba. Kimada atapiga msalaba. Nukawia nikidania. Na nikikam through utanikumbatia. Na nikikam through utanikumbatia. Na nikikam through utanikumbatia. Kamkoba usikaeke. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Kamkoba usikaeke. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Digia yela, amenibamba. Na kuzia diyo mkoba amenimada. Na kizama wala ya mejingora. Kakijipa itabaki kamewika. Kumanga uchu ijazili mkutu. Aki walaini lazima pigia nduru. Chini ya waba mchezo ni ya wanga. Utani like mini super striker. Na ikilu utawika mbaya. Hini dude utawika mbaya. Utashindo kinita mbaya. Na mina itika mbaya.
Kani go shodo modo, ai nyonya, dianga kanga banga, ai nyonya, GT kissing jing big G, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
Joma duya na maflivered nyongi. Mina thirsty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chesti bobo, rasdo kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo wadikonyo. Na roga nimebonda storytelling. Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidandi ya chopo. Manuka tutimba spoti na wapigi ya topa. Check it, na ficha ngori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba alute.
Kani go shodo modo, ai nyonya, dianga kanga mbanga, ai nyonya, GT kissing jing big G, ai nyonya, 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 ai nyonya.
Ting ting zamba beast missing, jing jing CC, watch us in horror. Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora. Feces, yezi miss feasting, G-strings, clinkly, titi, nyonya. Ring ring, ana tease, 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 ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo kisi, steam, maturusu, kingusu, tunachoma. Wasichumi, sibusu, mina nyonya, paka pongi kama sikai na homa.
Kani go shodo modo, ai, nyonya, dianga kanga mbanga, ai, nyonya, GT kissing jing big G, ai, nyonya, 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 ai, nyonya.
Namnyunyuzia maji, namnyunyuzia maji, kakunjei, kaminyunji, nyonyo tiki stick iko steady. Miamo abuju, buju, nimsom nampea majuju. Alua tam nambeba juju, mini donkey Rafael tuju.
Nyonya kabla niteleze, stimulate kaende kaende. Cheze katambe, mizuka zipande, niko ready jo, lazima ilambwe. Juni linyonya ya mami, na before ilinyonywa na daddy. Nimso nitanyonya nani, vunulu, vunulu.
Kani go shodo modo, ai nyonya, dianga kanga mbanga, ai nyonya.
Tuma koro na mambuso anatuboro. Kuishika tuba koro mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mamusu wana tuboro. Kuhishika tu bakoro mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge.
Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha viponye. Na denge sororo inatakenda na ringe. Kunyenye senyenye bigi kaza waka vinye. Ninyonye nifinye zikipanda sana ndege. Nishike nivinye.
kupereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina Sara mamiti kijiti kiboko akikwara hamini kidiki kijogo akilala mkuna mkunaji kama wili poze magames iko juu za mapinki poke design huku tunawaki kipoke tunabaki denge ametoa siri zote
zimeshika tu makoro na mamuzu anatuboro kuishika tu bakora mina chiki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mamuzu anatuboro kuishika tu bakora mina chiki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge.
Gari imebeba, mademu amebeba, rando ni tanya na uwa amenyanya. Sina shamba, wananita mshamba, vitu tamu ntokoza ze kulamba. Vitu tamu ntokoza ze kulamba. Vitu tamu ntokoza ze kulamba. Lipe namba, ntakubamba, banana ntakupa mama. Bonga mingi, ujazipima, panganga punguza bana. Nitongweno vidole nono kama mono, nilikam solo. Napenda makolo manongo Mrs. Bonyo, ndomona nakupa onyo.
Teka, teta, temo na baki ukihema. Choka, siaka, donda na baki akisema. Bomba,
aditam,
bomba,
bomba, aditam,
bomba.
Kindirao sona lipa kigefa. Sina chen donda shika hikidha. 22 derebonga na kara. Alafu jo leta chen sija saha. Donda kofiti suwa ndoe madhara. Na juni den sona shinda ni memba. Yolini show joni mbao hadi town. Saina mbao nikimpea gagefa. Iza manze kama flow yangu chafu. Na kloka manzi kama lepse wa madafu. Kibafu chafu na ruka kachatu. Dania matatu ime jazo watoto. Hewe na shika masmika matuta lauda. Na vitu taita taita ziko hota. Kuta mze shifu wanade kupiga mboto. King is the writer, wengine ni kushoto.
Teka, teta, temo na baki ukihema. Choka, siaka, donda na baki akisema. Bomba,
aditam,
bomba,
bomba, aditam,
bomba,
bomba, aditam,
bomba,
bomba, aditam, bomba,
bomba,
aditam, bomba,
bomba,
aditam, bomba.
Shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban, ay. Modo man nakizime shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban, ay.
Ninge kuwa jogo ninge lisha rungu bubu. Ngedani kuna ngori akipiga ya kenduru. Jugu kukumanga na kinduku. Marash ni anjoti ndani ya boxa. Nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu. Chume la lendani ice kizie kwa mbavu. Domboda domboda aji mwagia madafu. Njoti yangu ni shasha panyaru. Chubui nazama. Chubui cheki isha ganda. Chubui aliringa na namba. Chubui cheki asha mangwa.
Mojo man akizime shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban, ay. Mojo man akizime shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban,
ay. Pigwa kombi na sponyo wa oyole. Shika choki ziki shika unitole. Na kwa muti paka ipigwe vidole. Na manjuti migi ni kumwaga kore. Anahaga bigi sura ni akodhe. Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti. Mode wangu anakuja daru na kohoni. Tapika kwa sing adibudo mwage njoti. Mabrikan mtezo ya watoto na ningori. Mapatika zote zimejezo na mangori. Mabigiji zote zimekulwa na madogi. Kijiji yote shambuliwe na kimbogi.
Mojo man akizime shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban, ay. Mojo man akizime shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban, ay.
Honi nifike koi nange sokoni. Duda ni bigi buda kichwa sioni. Chapa hiyo kitu hadia toye maoni. Kwa mabeshe zake venye uli disha jikoni kabla zapa ifike kabla vela ishike. Sunajua mini dume napenda vitu za kike na unazo. Manza venye nipo ina pip mlegezo. Nikubomowe ni kujenge kam jengo. Na venye niwe steady mujulus nina lengo. Na vixiko hapa nili kujana kingo. Siyezi chapa tai kuna majimi gingo. Nimejeza ngeus album status ni single.
Mojo man akizime shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban, ay. Mojo man akizime shika man, Gwelo shash akitisha zima man, ay. Niki petro itisha pita pan. Katika ndiba kuna pinga ina ban, ay.
Mojo man nimekam na kiplani. Edo man
man saka base tuka ban maida tujikata ndo wa wang si wagotejo manjuti utapakwa kana kani kora kona kona kora nako kora kona kana kani kora kora kana kani kora kona kona kora nako kora kona kana kani kona kora msidika shika bole mokorino hao itina gonga na sisiki uchungu hao sitika wada baki ya inyuru nao ingo metashika adichezo inoro nao
Modo man aki zime shika man Gwelo shash aki tisha zima man Niki kwecho ikisha pita fan Katkani baku na pinga ina ban Modo man aki zime shika man Gwelo shash aki tisha zima man Niki kwecho ikisha pita fan Katkani baku na pinga ina ban Sipa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Nina igwa mani wegi theta sokera
Sipa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Taro wiguno tumeleta madhena
Mkemba Pumbe ndam kemba Pumbe ndam teka Pumbe ndam sesa Ndam siemba Ndam kemba Pumbe ndam kemba Pumbe ndam teka Pumbe ndam sesa Ndam kemba Kijiwi kikuyuba tu msupa ni karogi ni ngori Anofizi sana mnyama pori Chori apigwe miti cha masori Joti imeja ndani ya lori siwori Masaya kiwandeze amejawa na mori Kadet ni kos mitafika apo voi Sina holy spirit unilikulanga joy Weni lele ama vajona kerere Peke ama chupa ya shere Chege ama muangi ananyege Mwewe ama kuku joni mwere Zako azishiki adiwekewe mchele Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Nina igwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Taro wiguno tumeleta madhena
Mkemba Pumbe ndam kemba Pumbe ndam teka Pumbe ndam sesa Ndam siemba Ndam kemba Pumbe ndam kemba Pumbe ndam teka Pumbe ndam sesa Ndam kemba
Missy Bart chick lakini na inguza Shada ziban ni kakeja na iguza Kiwa ndole jikune ni kama funza Dempo kovaja kuna kiduta ni funza
Legeza, kitanda ni jeneza Mutu ni saf, kitanda tuaweza Sigo kibando hapo utameza Uko wet kango ni nadeleza
Kikiza zeze hapo buda ni tacheza Chapa ilale ex wako ni kalesa Yako sinyoka unajua ikolesa Ni atom wakuna venye buda utatese
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Nina igwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Taro wiguno tumeleta madhena
Ndam kemba Pumbe ndam kemba Pumbe ndam teka Pumbe ndam sesa Ndam siemba Ndam kemba Pumbe ndam kemba Pumbe ndam teka Pumbe ndam sesa Ndam kemba
Nodi mudi doka na goma Nadi na fagire hege shika Nadi na wadi daikire irimane Mari dhadi mataradira Moshi za mavela hapa ziunu kanga Kete paza meru hapa ziuraru kanga Kakise chituri hapa si uchimba nangara Nagifiriganya shada za kwetu vuto taitana Jaba ya meru gomba ni za China Pedi beberu jina ni wanaina Na kwa hizo manjefu njuri za mpama
Akuna mzwa mazara
Anything, the lot,
I'm gonna move on my side.
nima kushoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai nisibakoko oh ore ai nima kushoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai pita orosho oh ore ai nisibakoko nyama kwa nyama sijui kama kisa let a change to try to pakia nina asali lakini sina bi napenda punyeto ndio maana sina bi anapenda dina lipata aje mazigwembe omulira mwana wanje pangai pienga juform ni kupande ni chome kipienga juform ni kupange leta kero masikuje ni kumange kuku sitake unga ukande ka una mbegu sikuje ni kupande niko mabodo ma spirit ni za sande ore ai nima kushoto ai ore ai nikimangoto oh ore ai vita orosho oh ore ai
more nima
koko ore ai
kasha DJ ore ai kata kazini kukata tenje
Mavu on the beat
kata tenje 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 kata tenje
Siu kata tenzi na si mchezo Na bado tunakemea hadi mapepo Skiza beat ni nguri tafanya umento Hapo nutajua ndoti ya kona kama neno Sunajua hawa mazuzu hawa na lebo Wakibunga mingi tumina wapa maelbo Tulio ufunzo hapa team ziko no kunego Nikifika kwenye rimis ni maviboko Punguza kupa kata tenzi wacha mdomo
Sija mbako ya kofiti nita kunyandulia Jumi kirimba chimba bed sita Napenda light skin kana dunga masara Nyonya lollipop kapoko wa moranga Chunga usi Dishi dem guangi toka chuka Ni maguangi uku toka paka ngoda Ni majiji uku kata paka guava Dondoa dondoa izo nyonyo kaza maya
Kata tenze, kata tenze 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 Kata tenze, kata tenze
Back bandua, back pendua Fisha kwa flow, kata anapiga dua Jawai ni trust, ghost leo akushua Nini nukwita tabidi ni vutapua Nobody can stop this reggae Na zile tembe zime boosti nyege Na zile blunts zime boosti ndege My cup is full, tabidi joo ni mwage
Menje wa linje, kata hiyo tenje Slenje, kata tenje, si tutabanje ni tenje Msenge, ngeo si mgeni Anaringita, aringi, anamawetete Niko kete kwa kiti, lazima msekete Kwiki, dogi, mdogi Ndugo tiketeke, nipendale na nare, tamblena na kibare, niko kidale, hiyo malina imanga sare
Kata tenze, kata tenze, kata tenze, kata tenze, kata tenze, kata tenze
Ega, ebu cheza hiyo ngoma bana, chine hiyo ngoma bana
Kata tenze, kata tenze, kata tenze, kata tenze
Yo, nime pull up na gang gang zima Ukicheza bare moja kijana na utazima
Kaiwo, isa umanigongea nini?
Sikiza beat vile na kaza hizi kick Na ukicheza pia demo koneza mkaza kama nati Ngoja, ngoja, ngoja kwanza
Majitenga kwa linyo na imbo na naproduce, sio fair
Buda, hii industry ni yangu Ukitaka kuhiti, itabidi ukuje kwangu
Ama, ubuka session, kufanya kangoma, uhit kidogo, hiyo ni fair
Ahi, mina na gaivi, nkuna vile brain na ujizi zina mix Ahi, ahi, speaker ziki kick Zina kwa kafiti, yani physical fit Ahi, 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 rapa kwenye seat Urans kama chizi na wangaza
Kawazim, 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 kawazim,
kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim,
kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, kawazim, Mapunyeto apa ni KDC Sheto kani nga stand DC Ana county na MDC X video ABCD Toto angu we we Mini baba yenyu we Kuska ni apoko we Labda kuwe virgin we Ali uafisi we Sasa toroke ni eh
Nito ni regari dhatu Nito ni regari dhatu Nito ni regari dhatu Kedia waguruki Paru, paru, paru Meza kavu, kavu, kavu Supu ya madafu, dafu, dafu Nikurande kwa bafu, 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 bafu
Niko madu, niko madudu, 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 niko madu.
Sangapi, odi wa moranga ati unini nupopa tu. Lakini mi upenda paka sapa tu. Na nina kaugonjo kakomoka ndugu. Niko pepino snauda mokoka. Zume shika kama tujikiwa solo niko kutini. Nako tangu mejamando mikichombaya. Miso pelka jamando mnanaria dama demonyo rako wako kui.
Naisi umbiki nji jinga tai.
Gocha 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 gocha. Ati ay nito eni si toy to.
Shalango, tema taxi ubagala babo. Mi producer acha ni wa sample. Pizo de shiko, ita, shiro de niki. Sanif, wana, kashif, vipi, arif, jua. Kali sana, hizi era itabidi umeita, kalif. Eight-time pizo de don, number nine. Eight-time pizo de don, number nine. Say you lost on the red play, number nine. Wa, kai, ri, do.
Wa, keri, the wonder world, the ita, nikiwa, ombido.
Nimemeza duster, rungu strong CD yangu huwa plus. Na bonga chafu nika nimemeza duster.
Na bonga chafu nika nimemeza duster. Rungu strong CD yangu huwa plaster. Si kama raka kama projo za gava. Madem mwingi kama Solomon. Ukiwachwa basi Solomon. Kama David Buda mi Houston. Kanibash niko ndani kama Thong. Nikimkemba na mwaga madamange. Akiteta na kimba dake. Abdala kasimama peke yake. Akona haga lakini
aticheki hizo njegi.
Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
them man and jig. Maja, maja, had to check his and jig. Maja, had to check his and jig.
Nazinasa tu kama keki ma twins mina zipapasa kila weekendi already nisha simama mini mistedi majegi zimesimama kaeva ready them unajegi mbaya mbaya na wengine wanadai kuzi haya haya umebeba tools wamebeba waya waya ukifika mtaani wanagwaya gwaya ah keki ma ting ting vile zimebonda zina size bigi mina shindwa tu kubonga baby aheri bi ibad koda kaaneno jegi inarosha inyoka
Minapenda hizo njegi Uyu demu na njegi Hatucheki hizo njegi Hatucheki hizo njegi Hatucheki hizo
Bila jamba niko macho kama Martha Kopesha tala tununue kishada Supu ya jaba na sembe ya jana Siaka kitungu jumacho isha nyanya Kani jegi, mindi opedi Si energizer juniko ever ready Hini origi, sika za Stella Na ex wangu siyo Della Bashi meshika na midi na kegosho Dimo ratina na kunyo na kimosho Hatufanani ka ulipo za lojo Na nikipita magoi wana
Hatucheki hizo njegi
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 dogi ya nuwa Madure mauta umezunda kake guta Panua kayanda kadukunda kapanda Kitanda na wanda venye junda kakanda Hamdudu lai zimeshika zimekwata
Una chocho na meiva Iza jumeni fisi bado zija shiba Hadi poko minapiga mimba Jukwa soko kanibiva lipa Una chocho na meiva Iza jumeni fisi bado zija shiba Hadi poko minapiga mimba Jukwa soko kanibiva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Makonda mfota mbaka mangware Anipe vitu nizichape mbaka siandare Vile hips na madeba na mapungire Ndazi kiss ndazi chunda zipandire Pandire yani dandire Shika ganyi bana msupa nipe lungula Nanya duka nanya gari tuni lungula Kwa kanisa wako kuturia sana chunguza
Una chocho na meiva Iza jumeni fisi bado zija shiba Hari popo minapiga mimba Jukwa soko kanibiva lipa Una chocho na meiva Iza jumeni fisi bado zija shiba Hari popo minapiga mimba Jukwa soko kanibiva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Kapati ya keroma ni meseti kukumanga Bado mikunyamba sana bado mikunusa Na mwaki ya diva njoti anamea nanga Mikunusa bado mikunyamba Nunu yako tight kama kutoka chango Juwe ni nganya na kupanda kama kanga ni kipanda Madimanga na baguwa
Fuck a daddy, 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 f ni madhina, madhina nimeishi mashidani. Shosho kanilea na mashida mingi flani, na kugoja idhaa yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma, vijana kuchoma joyuma. Jesus wept, amini akate kiufogo dhari. Sema mie nifanyike kifogo dhari. Blessings mwagike kiunadhari. Msitulie tutachishe, Yesu ne mwadhani. Na ne mwadhani, Yesu ne mwadhani. Na ne mwadhani, Yesu ne mwadhani. Ne mwadhani, Yesu ne mwadhani. Ne mwadhani, ne mwadhani. Bila ye left ni
Slani, then you manishikilia toka mbali. Kani chuo mgutupu kama bunda. Kijijini watu we walibonga. Na wazazi walikuwa mehunyoka. Na masizu waliishi kwa wakunga. Wangi wao walidai kunivruga. Ne waomba wanasema nina pupa. Sasa cheki blessings inajai fufa. Umani best wanasema guy fafa.
Yeso ni mwadhani.
Amen.
Ni mwadhani.
Amen.
Yeso ni mwadhani. Ni mwadhani. Ni mwadhani.
Amen.
Bila ye left ni
tati nitajua he pumzika sita kama kuombea kumzika kaza nitaozea blessika na shukuru mina mea kisma kishoshu niombea bila ya ningekuwa nateketea injili singekuwa na nyezekea
scratcher
saitani awe